Moko Isamba Isambo kichana na kodoa Bendera Bendera pepea sasambua Sangara Utamu kwa bedi na doko wa Bagawa yeah. Ujapo kwa lavuno tueta Usijenia chaka bunzi Kwa mana mapenzi uleta kizunguzungu Chokosho na zazi kosi fitina mama Punguza gana wivu tusije wana loli hey. Ebu changanya mabodi Fanya vile makusudi Relax nipo body kabi Takulinda kibari baru Kigodoro nipe kwa chini chini Ukicheza na kimini Waka waka moni moni Takupa miki mani mani Sweet chocolate color Oh shome shome I'm a blackie beauty Nikila mampaka na la 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 Oh shotara Fupi mrefu kidogo Mama mnene kidogo Minataka tuwezabu manoti Tema mate kiganjani Tena huku kipiga magoti Kitika panda ruhani Menishika pabaya Atari mtoto fire Na iyo mikogo haya Punguzo tani wa mwaya Ayaye Toto mayai mayai Naona raha nikikutazama Sheni nangai nangai Chota maji chutama Mimuchanganya mabodi Fanya vile makusudi Relax nipo bodyguard Takulinda kibari baru Kigodoro nipe kwa chini chini Ukicheza na kimini Waka waka moni moni Nakupa mingi money money Sweet chocolate color Oh shome shome I'm a blackie beauty Nikilamba mpaka na la 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 Oh shotara Fupi mrefu kidogo Mama mnene kidogo